Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later.
Penda na jiuliza nikupe nini. Umekosa mingi kwa sababu yangu nina deni rohoni. Mapenzi tuko nayo lakini pesa ndiyo shida. Kama ningekuwa na mali dunia mzima ingekuwa yako. Ubaya ni umasikini. Ubaya ni umasikini, niangalie sina chochote. Wewe ndiyo utajiri. Kwangu wewe ndiyo utajiri, tangu mwanzo tumekuwa pamoja. Sina mwingine, tutaichi na wewe karibu hapa na mimi lele.
Die of love 'cause of you.